Joshua de Emra Emma Israel for no. Kena be ye Israel asase ya said ye nyankopon eche omu bono. Joshua enyini ye ya kokra no, waboabu enipe wo Israel enyina no. Oka won adwene sɛde mfitiasie no ne nyame eka won ho. Woka enye ma Nyankopon ye ma wo nyina efa Israelfo no ho. Afei wotimi ka kyerɛ won enye ma Nyankopon eka kyerɛ sɛ mo omo nye. Woka kyerɛ won sɛ sɛ omo sum nyame foforo bia wo mu nyina bɛhwe ase. Obusa won sɛ wo mo anka wo mo Nyankopon a wo mo pɛ sɛ wo mo sum. Woka kyerɛ won sɛ wo ne nabusuafo de wo mo nyina bɛsum Nyankopon. Ochedi ampono Joshua no wa ho brase ma Nyankopon ko duru tamo wonyini ye enam santi Nyankopon antoto no da ewo ne bibia wo ye bia minianom yatamfo ene bonsam nansoso ye wo ye dikani bia wotimi edi satan no su nkunim dinne yewura Yesu Kristo Yesu Kristo ba ebewu ma ne nkrofo Ele se yagini tumwa obeyi afri emre bebre mu sedie atwa mu no